tukolele yosebo mukama ebinyikiriza ntoko obukumi n'emikisa gyobituwe tugenze kukola leero wayogera lole gwe walagira nkya takoze na talyenga oyagala tube abagezigezi abakufaanana gwe mukama ebituyiganya mirimu gyaffe ebitulemesa okufuna byonna tetusaba kimu obigyewo kitaffe katulabe emikisa gyaffe wayogera lole gwe walagira nkya takoze na talyenga oyagala tube abagezigezi abakufaanana gwe mukama ebituyiganya mirimu gyaffe ebitulemesa okufuna byonna tetusaba kimu obigyewo kitaffe katulabe emikisa gyaffe batwalire basanyuke wayogera lole gwe walagira nkya takoze na talyenga oyagala tube abagezigezi abakufaanana gwe mukama ebituyiganya mirimu gyaffe ebitulemesa okufuna byonna tetusaba kimu obigyewo kitaffe katulabe emikisa gyaffe abakufaanana gwe mukama ebituyiganya mirimu gyaffe ebitulemesa okufuna byonna tetusaba kimu obigyewo kitaffe katulabe emikisa gyaffe
Obigyewo kitaffe katulabe emikisa gyaffe.